waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Shir madaxeedkii NATO oo laba maalmood ka socday London ayaa la soo gebagabeeyey iyadoo xubnaha ururkani ay wacad ku mareen inay iska kaashanayaan khatarta Ruushka argagixisada iyo inay garowsadeen sookicidda China. Laakiin hoggaamiyaasha xulufadan militariga ugu awoodda weyn caalamka ayaa isku khilaafay arrimo shaqsiyadeed iyo weliba siyaasado, taasoo dhalisay xiisad adduunka oo dhan u jeeday. Shirkii ugu dambeeyey ee NATO ay yeelato ayaa waxaa cinwaan u noqday dhowr jeer oo xiisadu dhex martay xubnaha ugu magaca weyn madaxda xulufadan military. Tan ugu weyn ayaa ahayd tii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku tilmaamay ra'iisul wasaaraha Canada Mr. Trudeau inuu laba wajiilay yahay. Mr. Trudeau, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, ra'iisul wasaaraha UK Boris Johnson iyo ra'iisul wasaaraha dalka Holland Mark Rutte ayaa video laga duubay iyagoo ka hadlaya shir jaraa'id oo waqti dheer qaatay oo uu qabtay madaxweynaha Mareykanku. Hadalka raggan dhex maray ayaa laga maqlay Trudeau oo ku hadlaya wax uu ku tilmaamayo wax aad looga fajaco. Mr. Trump ayaa sheegay in hoggaamiyaha Canada uu ka xanaaqsan yahay inuu u sheegay in Canada oo ka tirsan 20-ka dal ee xulufadan ay ka kooban tahay aysan bixin qarashka loo qoondeeyey inay ku bixiso xulufada iyo gaashaandhigga, taasoo ah 200% miisaaniyadda Canada.
Well, he's two-faced. Trudeau is a nice guy. I find him to be a very nice guy, but you know the truth is that
Laba wajiile, Trudeau waa nin fiican, laakiin xaqiiqdu waxay tahay inaan farta ka saaray runta oo ah inuusan bixin 200%. Taas ayuuna ka xanaaqsan yahay. Muu bixin 200%, waa inuu bixiyo. Waa Canada, waana dal lacag haysta, ayuu yiri Donald Trump. Mr. Trudeau ayaan isagu wax weyn ka soo qaadin dhacdadan mar uu ka hadlayay shirkii jaraa'id kadib markii kulanku uu soo dhammaaday. Wuxuu ku sheegay in hadalka la fajaca uu ka waday goobta la sheegay in lagu qaban doono shir madaxeedka xiga ee G7 ama 7 dal ee adduunka ugu qanisan, kaasoo lagu qaban doono meesha madaxweynayaasha Mareykanku ay ku nastaan ee la yiraahdo Camp David.
We were all surprised and I think pleased to learn that the next G7 will be at Camp David.
Annagoo dhan waanu la yaabnay, waxayna ila tahay inaanu ku faraxnay markaan ogaanay in lagu qabanayo shirka G7 Camp David. Waxayna ahayd arrin aan lagu talagelin in lagu dhawaaqayo. Hoggaamiye kastana waxaa jira waxyaalo lama filaan ku noqdo oo ay la fajacaan ama ka yaabaan, sida fiidiyogan la shaaciyey laftigiisa, ayuu yiri Mr. Trudeau. Dhacdadan ka sokow, Mr. Trump ayaa u muuqday mid ku qancay natiijada shirka. Wuxuu ku faanay inuu ka dhaadhiciyo xubnaha inay kordhiyaan qarashka ay ku bixiyaan difaaca, isagoo sheegtay inuu ka dambeeyey go'aan ay Turki uga noqotay diidmadeedii ku aadanayd hirgelinta qorshaha difaaca ee dalalka Baltiga iyo Poland. Laakiin wuxuu madaxweynuhu kansalay shir jaraa'id oo loo ballansanaa dhammaadka shir madaxeedka, isagoo sheegay inuu warbaahinta la hadlay marar badan intii shirku socday. Shirku intuusan bilaabanna waxaa hareeyey hadal Mr. Macron uu ku yiri NATO waxay tahay mid hadda maskaxda ka dhimatay una baahan istaraatiijiya cusub. Mr. Macron ayaa ku adkaystay hadalkiisii kadib markii kulanka la soo xiray.
I think that when ice forms, icebreakers...
Waxay aniga ila tahay, biyaha baddu haddii ay barafoobaan waxaa loo baahan yahay maraakiib barafka jiirta oo jebisa. Markabkaasna, sharqantiisu way dheeraanaysaa laakiin waddadu furaya. Waxay ila tahay mas'uuliyaddaas ayaana saaran sababtoo ah doorka ay caadiyan Faransiisku ka qaadin jireen NATO. Marka waxaan dareemayay inay mas'uuliyad iga saaran tahay inaan doodaasi furo, ayuu yiri Mr. Macron. Inkastoo la kala aragti duwanaa, dhammaan xubnaha NATO waxay ku heshiiyeen waxa loogu yeeray qaraarkii London. Qaraarkan ayaa ahaa kii ugu horeeyay ee NATO ku garowsatay caqabadaha istaraatiijiyadeed ee ku aadan China. Waxaa sidoo kale hoosta laga xariiqay sida loogu baahan yahay jawaab xooggan oo isku duuban oo looga hortago argagixisada. Waxaa lagu sheegay qaraarka in dalalku ay sii wadi doonaan inay wax uga qabtaan si miisaaman oo mas'uuliyadu ku jirto howlgelinta ama dhigidda Ruushku uu dhigay ama howlgeliyey gantaalaha ridada dhexe. Boris Johnson ayaa isagu sheegay inuu shirka ka tagayo isagoo niyad fiican qaba.
We have had a productive and successful meeting of NATO leaders today. It was agreed among
waxaan madaxda NATO yeelanay shir wax ku ool ah oo guul ku dhamaaday. Waxaan dhammaanteen ku heshiinay in 70 sano markii la aasaasay xulufadan inay runtii NATO tahay xulufadii ugu waqtiga dheereed ee jirta oo ku guuleysatay inay waqti dheer runtii jirto, ayuu yiri.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.